Yo. Tulishama na bina trap, wanadhani tuna trap for fun. Daily my addicts wandungia wanadema shash. One day jo mini umbwa na nikibakwa kwa fast kuran. Booking boys atambu weekend kwash. Tulishama na bina trap, wanadhani tuna trap for fun. Daily my addicts wandungia wanadema shash. One day jo mini umbwa na nikibakwa kwa fast kuran. Booking boys atambu weekend kwash. Favei tano nane we. Hii ni drill Islando na tuko hapa kuleta the wave. Shaput Kenya kumapia drill tuna mnambli joe waki follow the wave. Hisi gang ton hapa kuna kusound the same. 24-7 jago studio na mambo ya rodi kwa concrete ningori. Kwanza pale west game pa kulalisha joe wa nyama ta kuingia pori. Lazima na kufa mimi mzisho best rapper wako bado hatoshi. Mbodo inari smes na mbogi Johnny ya mtu 40. Sidifanye joe kutujua bana na hamna copy. Booking boys hakuna manambli joe, hapa hakuna masofti. Woi woi squeezy joe ni mawoki toki. Adiona pigi manjege bana joe na hawa tuoni. Tushama nabi na trap, wanadhan tuna trap for fun. Daily my addicts wandungia wanadai mashash. One day joe mini umbwa na nikibakwa kwa fast kuran. Booking boys atambu weekend gwash. Tulishama nabi na trap, wanadhan tuna trap for fun. Daily my addicts wandungia wanadema shash. Wanda jo mini umbwa na nikibakwa kwa fast kuran. Booking boys atambu weekend gwash. Thank you.